Tinta netosa jengo Mike Tyson, ngama hooping ngo Tyson. Cimi bani kshaya lining, bafana bancane bahamba nomoya ubhema bakufundele pipe. Dlala bokhiya babili amadoda amadala gebele gagas, anibanike naye campus. Lamadoda lahlekile, uzoza kuthiwa seven months pass. Ngena mina vele lile, shaya ingoma ingane lile, uDubos ulahlelile. Bathi isikhwama sami singilende emanzini. Ungazong tindala nange semsebenzini. Kokhala abantu bathi ngibuka udatini. Akusase elixe kenzeka noma yini. Anoma yini. Anoma yini. Akusase elixe kenzeka noma yini. Anoma yini. Anoma yini. Akusase elixe kenzeka noma yini. Anoma yini. Anoma yini. Akusase elixe kenzeka noma yini.
You know you can be prosecuted for that!